Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man, what the?
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Misifa mingi na ukwezi. Misina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbole, vumbole
jawaipewa.
Mavumbole, vumbole
taka sikie.
Mavumbole, vumbole
kwa mwaradi.
Tatizo la kosheri unanistajabisha. Unavonipenda kweli,
oh, inanyuma. Wivu naona, mina umia. I'm in love wewe. Nampenda sana.
Uganda, Kenya, Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambique, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima tupendane.
Tupendane, tupendane, benzi liwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajita masponsa malafu siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya ya.
Wafumule, fumule.
Mapenzi mimi